manako te orokohanga o te māramatanga.
Anō te rangi tonu nei whakarewai e tehi wānanga raka hinonga Māori e te waka o Tapu Wairua. He terenga wānanga hei whakawhanake ake I ngā pukenga a ngā raka hinonga Māori o te motu. Nō reira, hei whakawhānui I te kaupapa nei, ka whakawhiti arorangi atu kia te kaihautu I te Tapu Wairua kia te puoho kātene. Tēnā koe.
Tēnā koe, ngā mihi o te wā.
A ngā mihi nui. Hei whakatuwhera I a tāua kōrero te puoho tēnā a kōrero hia mai a mō ngā wānanga rakahinonga Māori. A he aha o ngā whāinga matua?
Hikaka nā te ngākau o mātou ko Tapu Wairua a ki te whakamāunu I tēnei kaupapa. Kia mātou nei ko te whakatūpakihi tētahi huarahi whaihua mō ngai tātou te iwi Māori. I te mea I iaua wā nōi te hautu o tō wake waka, nōi hoki te hanga o tō whare. He mana motu hake pērā mō te whānau. Nō reira, I huno mārua ko Sara Tāwha, te kaiwhakahaere o Kōki Māori Business Accelerator. Kia whakatānu ai te toru atu o te mahi pakihi ki ngā hāpuri kapua o te motu. Kia moho ai heaha o heaha te haerenga tika mena he whakaro aloha no peroto I nei wahi. I enei wā, I tēnei rā I tuku atu te tahi pānu e pāna ki ngā wānanga e whā, ki te haramai nei, ki te nohoema. Kore atu te urunga mai kei roto I enei wānanga, kāore he paiaru mahi hoki. Ko te mea nui, he wawata awaha ou hei hari hei roto ienei wānanga. Mō tēnei, mō te noema e whāngā wānanga, kei whāngā rei, kei Tāmaki Makaurau, Kirikiri Roa, me o te poti. Kei tēnā wānanga, kei tēnā wānanga, ka huitahi ki ngā hāpuri pakihi Māori kei roto iaua wā, iaua wāhi. Ko tēnei te tono tōtahi o mātou ki ngā kai ngākau pakihi, ki ngā kai akiaki pakihi. Ara, ko te tumanako ia ka tū ene wāna ngā rakahinonga kei ngā tōpito o te motu. Nō reira, hei te huitānguru e tahi atu wāna ngā e tūana. Ākua ke nei ka whakātu ngā pito-pito kōrero e pāna ki iaua wānanga, I runga I ngā pai pāpāho Tapu Wairua. Nō reira, ko te mea nui ki a mātou, mea na he hia ki te whakauru te tangata ki roto nei. Kawai roho mū, kawai e ngoikore, ia te wānanga, ia te wānanga. Rua te kau noiho, rua te kau marima, noiho ngā tūru e wāte ana. Nō reira, mea na he hia nōu, tuku a mai tō, tō hiahia, tuku a mai tō rehitatanga, ki runga I tō mātou pae tukutuku, ko tapuwairoa.org/rakahinonga. He kōrero anō, te runga I tawa pae, e whakamārama ai tēnei katoa ki te nui ki te rahi. Koera tō mātou hiahia, ko te whāinga nui mō mātou, ko te whakatupu, ko te poipoi I ngā kaipakahi Māori mō te apōpō. Kei rātou, tō rātou mana motu hake, kei rote te mahi ohanga e haere ake nei ke mua, hei anga whakamua mō ngā whānau rā.
Tēnā koe I ngā kōrero whānui au, te rapea ku a whakautua kētia e koe te pātai haere ake nei. Ahono mehemea he āpiti hanga tāu a tēnā. Tēnā heaha tāu e hiahia nei ki te whāngai atu ki ngā whānau ka tai a kiko atu ki ngā wānangara.
Ko te mea tino tūturu mō mātou, me Māori te noho, me Māori te noho kareo te aopakihi nei. Hei te mea me waiho tō Māori tanga ki wāhi ke, ki taha ke, hei whakapakiri tō mahi paki. Kia mātou nei, me haere mā, Māori atu, me hoki Māori mai. Nō reira, ki te taha o ngā kāi whakahaere, me whakatupu tētahi wāhi haumaru mō ngā whānau hei uru kei roto. Nā te, me mau ki ngā tikanga o te mahi o te whakawhanaungatanga me te mahi a kanohi i ngā wā katoa. I te mea, nā te tupakari ai o ngā tikanga, kataia e tātou te whakakaha, te whakapakari a tātou anō. No e roko te mea rohi a mātou, ahakoa he mahi maha ngā rauemi, he mahi maha ngā raua, e tuku atu he roto i ēnei wānanga, ko te mea nui, ko te pautoko manawa o ēnei, ko ngā tikanga me ngā whakaaro Māori e tūpau nei te neiwhare.
Tēnā koe. Te pūoho he aha o wawata mā ngā whānau hei te otinga atu, hei te wā ka puta atu ngā whānau i ngā wānanga rakahinonga rā.
Ko te tino kōmaingo tōku, ko te kite i, ko te hoatu i ēnei rauemi, kia mau te āheinga hei haere whakamua. E hara i te mea, ko tēnei kaupapa, ko te whakatū pakihi, he mea ngāwari, he mea uawake, he mea taumahake. Ara, nā te tokomaha o ngā tāngata e tautokohia i ngā kai pakihi, ākene pe akatai e mātou te tautoko me te poipoi o ō rātou tū hei pakihi kaha te roto i tēnei au. Kia mātou, mena ka puta atu koe, e mutunga o tēnei wānana, e mauana i ngā rauene, e mauana i ētahi mātauranga hōu mōu. Ko te mea tino pai ki a mātou, ka tāe koe te mauki aua rawa, me te whakatīnana i tō wawata. Tō mahi auaha kei roto i tō hine ngaro, ko te whakatīnana o aua mahi kei roto i tēnei pakihi kaha. Nā tērā tutukitanga, ka pāia hoki te tuku atu ki ngā whānau, ki ngā hāpori, hei whai atu i a koe me tō mahi pai, me te titiro ki tētahi tangata e whai huana ki roto i taua mahi ko te whakatū pakihi. A kene pēa kataia te mrea, te titiro, te kite, me te whai atu i runga i taua huarahi.
Tēnā koe, mō a tātou whānau e hiahia nei ki te haere atu, mō a tātou whānau ka whakarongo pīkari mai, ki e nā kōrero au he ahi whaka tēnei haere ake nei. Hei a whea tū ai ngā wānanga, ki whea ki te ai ngā tai pitopito mō ngā wānanga rakahinonga anō hoki.
Kei roto i te marama o Noema, e whānga wānanga. Ko te tuatahi o Whangarei, te runga i te tōru o Noema, kutāku nei. Whai muri atu o tērā, ko Tāmaki Makaura, ko Kirikirua, katahi ka pepa atu ki o te poti, whakatū ai te pahi wānanga. He kōrero anō, he kōrero, he whakamārunga e pāna ki te wāhi, me te whia te haerenga o awara, te tahara mai ērā kōrero, ērā pitofito kōrero, ako ake nei, he runga e ngā pai pāpā aho o mātou, o Tapu Wairua. Te runga i te pai tukutuku o mātou, ngā kōrero hei rehita, hei tuku atu tō hiahia hei ki te whakauru.
Ai, e mihi ana ki a koe i tō whāngai mai ngā kōrero mō ngā wānanga rakahinonga e kainamu mai nei. Kai hautū o te Tapu Wairua, te pūoho kātene. Tēnā koe.
Tēnā koe.